Uyu muvugo inyiturano y'ubututsi nawanditse mu kwezi kwa cumi na kumwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu yewe Habyarimana Thomas Sankara. Inyiturano y'ubututsi. Iki gitondo ndatekereje nibaza amazina y'abazimye bazira ibizira byabaziye abo nari nzi nabo banzi mpera ku bari buzukuruje ndazingura njya ku ngimbi abari bo sinarondora. Abasinga bari ba marume uzabaze babiri basigaye basengaga ku isabato bagaterera rwa mutoni bataha bagasingiza Imana batayiryarya iby'isi barabisize inyuma baturanye n'abahutu batarobanura moko bakunda bose basangira basigaye banasabana banasabana abageni bisanzuye ibisazi bibasabye amasano barayasubika. Abasinga barashize ntimwishime babatangiye mu gitondo babatangatanga impande zose babatimbura bitangaje ntibabasigamo n'umusore habe ngo bababarira bakwe n'abishywa babo bahera kuri Sahaha Silasi Sentonga na bene Sengati Sekaziga baramuzigira bazindukira abazindutsi baramwica Ngendahimana baramwivugana iyo bareka Karema w'umutambyi nanjye Simba mbataranze. Bishe murumuna we Munyantwari Gatera bamutera amacumu bica Ngira umwami na Ngira umpatse kwa Gahwege umuhoro urahoga hari abahungu b'ibihanika bareshya n'ibiti byikuririje abanyamajigo babatema amavi amajosi batayashyikira ibyadushyikiye biragahera kwa Nyakanimba bo bazize iki ko bagendaga bigengesera bakunda gusenga no gusabana batagira urwango n'urugomo. Rwakagiyo nawe baramwishe uretse no kumwica bamwiciye abana Rabani na Rutiyomba bashiki babo barashize bazize iki niba atari urwango ko batibaga bari bitunze. Nashatse gusingiza Abasinga reka mbavuge mbarondore amazina yabo nyandukure nubwo bakuwe ku misozi yabo bayisigiye ibyasha by'ubwiza bwabo n'amagufa yabo anyanyagiyeyo iyahambwa mba nararuhutse ariko se ko bose bashize ninde wari kubaha icyo cyubahiro. Igendere Kagemana na Karanguza hategeka Imana na Gatambiye nkera Mugabana Minadabu musonerana Nkoma yombi twakuranye dukundana twari tumeze nk'impanga bishe Gahunde n'abana be bica Dani na Gadi na bene se babo Munyandamutsa na Matiyasi bimenye Imana na Bikora Imana bene Gatera na Feniyasi si ukubibuka gusa ndabazirikana Rukeri Ibuga na Butorano Emanueli na Ndushintare Gatorano na Kagaba bene Frere Munyambaraga na Yotamu Eliyabu na barumuna be Aregisi na Bidani na bene Aminadabu Gashema na bashiki be n'abana babo Gahutu yarakuze baramuhutaza abana be babacugwaho barabica babarimburira mu bihanamanga ko bwicanyi bwabaye samabanga bya bicucu byishe n'imicuko imisozi y'iwacu biyisigaho ubusa Bujome baramwica bamwicira abana bishe Ngendahayo na Nzabahayo Wigimba Mageza na Karimba bakaruhije baramuhekuye ntibamusigira na Ndahiro icyo cyasha cy'icyaha bakoze kizahoraho Nkera Mihigo wa Kabuga baramuniga abana be Nzabamwita na Murakaza na murumuna wabo babicana na bashiki babo na nyina ubabyara Umwega Kazi Mukakemayire wo mu Kivomo Uwamahoro na Mukasharangabo barishwe amacumu yatwiciye aragacwa sinarondora Abasinga bari beza ikindi kandi bari benshi burebure bwabo bwateraga icyugazi nkeka ko ari cyo bazize kuko bataziranaga nimba rondora bose ndabwirirwa reka ndekeraho nzongerejo.